wishing kichua vile uko moyoni baby. I wish you kichua navyo kupenda. I wish you kichua vile sio nisisiki. I wish you kichua oh my love. Wendo pepo yangu pepo ndo kidani kwa shingo ni kufae. Wendo tamu yangu nipo radhi mimi nizikwe na wewe. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi na wewe. Penzi yako nipoke, penzi furaha nicheke, nikiteleza nisame. Oh my darling, talipigania penzi kidete, sogea karibu tutete, wendo chanda mipete. Oh jamani, yako mahaba kama jini jini, bila kitezo wala ubani napanda mimi. Unavyo chezesha makiri kiri na baki oh jamani. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili minawe. Kuna wewe tu,
wewe ni wangu.
I love you baby.
Wewe ni wangu, ni wangu.
Hata wakisema nini sikuachi.
Wewe ni wangu, ni wangu.
I love you, oh jamani.